DaCimSafi.com.
Genie X Double Six.
Naitwa nani vile J1Sage. Oh, umaskini unafanya nazidi pambana, tena najua kule nilipotoka na ninachofanya. Alafu Mungu naye ananibariki usiku mchana, wanoniombea mabaya waje kosekana. Iyo mishale yao mina ikweba, kwanza shauli zao wanavyoteseka, na kimpango wao mindo naseba. Nikikutana nao ndo kwanza nacheka. Hawatoi, hawatoi hata sifa, hawatoi, hawatoi, hawatoi hata heshima, hawatoi. Wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile. Wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile. Uzito ndo tatizo, eti wanataka niwe mwepesi, wanasema sieleweki, siwashajua siendeshwi, wanafanya mpaka upelelezi. Anaishi wapi Mbezi? Binadamu mna mengi, kwenda ni kudadekia. Hawachuki kila siku, wananitafuta kitu. Hawachuki kila siku, wananitafuta kitu. Heshima watoi, wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile. Wamejikausha, wamenuna, wamejikausha kama wanioni vile.